dalabu farxiyo dhankan bixishadu hudii in duho u bogiyo adaanga barkabo kuyaala
See you cut it.